wadde magazinyo ngendo ugasa na wadde gala kuli omukulu wabawalaba kirabide kwazala kamyase wanyana yatuma kajubinga lengedde kendiba ngenda kwogera kunyukuta nyabweziti ezintu tyokolidde kunze nezigwa amatu lero nebo nevigi nemaliriza zambuzabuza nekirako omugulike ndidde kwagala musajja mubalirivu wakutega enkuni zotosimatuka ng'ate alina siteegi embi wakutegera nakwambulula ebitiibwa n'obubonero nange bwentyo kumbali owere namwagala nnyo nensusu omuntu wakoma yalaba mpisizaawo n'mpemukira nandekera ddala obwereere ekiro kiri yasooka n'ayiga ekitwagaza abakyala bikwanirizibwa buyonjo n'abukakkamu yalaba nsimatuka omutego onanjagatta bonninafika enyumira ebyambala ya baasi musajjawo namatira musabye okumuwasa ganyitava mu bakadde be kyannuma nnyo kyaddaaki n'ekikumula nempasempeta omuwala nalumwegisa ozi nswala kyotonnali okukyesunga oba owe mudde akoma ku munaabo nze yakubye embaga so bannyumyako n'enkeera abaamawulire tembaga yakibijjikiri yamenya emiti baatula enazijjukira ku kasi kyekiro kyomuliro oguba gwetaaga okugebera mubaamanyi okukyajinganga mbali owere bwe mmanyi nti bwakikola mba sikiddamu bwe kumunoonya kukasiki ng'abuteerere neetumako ewaabwe n'atasangibwa nenfuna akanankanankanyawo bwe katyo ne neegayazako nze oba ofunda n'ettulu enkeera ku mbaga n'embuuza omutegesi mbali owere wawaatudda nga bulire oye mubatuuziddwa atannamulaba bobo nga yazze n'abeera ebusuka kubo konze kaakati sitoowa yeerimu kaki omufisizaawo kaananywa nga zze waaki neziira ku kituuti naye ng'okumaguka magamaga nengera wali mbali owere ekyansala ku mugwayo esenga okusituka najja omugole ku mmeeza konze kakubye saalinda kumpita munno kwe kumaguka abantu ne basendereza amaddu g'ensoza nayingirako mu nnyumba mpanga emisoni ekkooti njikubye ekikalu konzeraazima mbali owere abula atya ku mbaga kikyakola nennoonya ebbali w'ekidaala mu buzigiza kye nnalaba eyo katono mpeete mu nzire nga buli kaziikiza ebbali eyo wabunye embaga nasanga n'abasoosootudde abali balye kyokka mbali owere oli njogeza ebisongovu mbali owere namalirira ekiro ekyo tuukeko ewuwe nasanga yeggalidde n'empita yabuuza eyali ettumbi eryamusumbuwa konze serulungi kodifula omusenene gwogamba eyakula ebisigo ebikusaaliza bwe nalaba ng'ettaala ataddeko eyase enneewogoma ndabaani gwe yali naye waggulawo nga sirengera amusiibula nenva gye nnali nneekukumya nnyanirize namubuuza daalingi watiziti misisakya sakisesikulokezoni gyowabusenseka nti bidi bulesiti totaleze wedingi zolobowadi kyangamba bw'alina obubaka obwedda bwakola obwaffe abakola abuliddwa muntu gwatuma kati nga bwe nzize nzikirize mutikkule wapeegi emu oluusi n'obutawera konze kale bw'eri emu nja kukikola kasi toyita mbwangu neeyo n'embaga kwenyaba omutijja ennya nti ffe lwadiba bwe yayunguka amaziga n'enterebuka beegi yali emu eti era bwe nnate ekkalaamu naakima ebbaasa mbwabusabike amadda yadda nabbaafu ng'erimu engoye okuzeetegeerezanga zange mwe nnagendera natuuyanira ku buliri bwa mbali owere ng'eri ku mbaga bawozaamugola abuze bannoonyaako ne muddooyi nze nnawemuka ate abagoma olwakiwulira nga basaakaanya waaliwo okupeeka amaanyi ne gabula n'olugende n'olulemwa ng'ogalabaye eyasindika emmotoka teyabuukira omugole ezamugula zaagwa kikulu so ya kufembi nemba yoweli Ze ya muiza katuso we mkubye mbaga Na njike ngoye zangi nime kutayo Na kese zayo mugurumi obutagambika Na sula na njala sali ya chachiruwe Tuata mungu yombaga nuru wache yankula Hapa taitiko ya vane nja ulira Kaba ye mkuba wekero kuchinkula Ne aliasi zedachi nefukulula Nga nemba yowela mfuki demba yoweli Konzo mwana wabandi kikimuteganya Kubagala na yaba kazabe chikachinu Bomu fisi za kadira kakozesa Bomu sivulanga tasimi achukubola Bwata njikango ya kababu kabinosula Songa bantu wa munga sona chifumbula Batu umu za kuhu chiba chisanira Kuruta rama kakafewe batu yambira Sabu situ tinguwe kafunye injari Ababagala fetulete mbelewezi Nembali uwele nzena murumba jasula Kumanya titona matiraba ganzu Kukuwa sojiro kuleka we malikoga Nina wanjula ya nikesa wa ya wakunja Wate ninjini rio ya linamula Nendungu ulijenka lili ze chisateona Mbiani soma nyaso mesa wali nyokuva Mzikili ze nkugirevi ambali uwele Wesele kereza wesa ngasu ze wanu Kansi sinika no mungole talumu edisa Embozi tebe rankade mjira mubayo
www.mp3ugandanmusic.com